Uganda ne America batadde omukono ku ndagaano bwe banaatambuliza ebyobulamu bya Uganda ng'endagaano eno eteekeddwako omutemwa gw'ensimbi gwa bumbibwa ddola 2.5 okutuukiriza kino. Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija ne Minisita w'ebyobulamu General Sacheng be batadde omukono ku ndagaano eno ku ba Uganda ate ambasada wa America mu Uganda William Pope yabaddewo ku ba America. Endagaano ya mango mbiri ligakkaanyiza nti ku nsimbi obuwumbi bwa ddoola obiri n'ekitundu gavumenti ya Amerika egenda kuleetako akawumbi kamu obukadde 7 olwoyo Uganda esseemu obukadde bwa ddoola 5,000. Ssente ezo kyakkaanyiziddwako nti za kusondebwa mu bbanga lya myaka 5 era gavumenti ya Uganda esuubizza nti buli mwaka yaakuleetayo obukadde bwa ddoola 50,000 ziteekebwe mu byobulamu. Kikanziddwako era nti ssente zino zigenda kweyambisibwa okulwanyisa endwadde okuli Mukenenya, akafuba TB n'omusujja gw'ensiri. Mu birala mulimu okulongoosa embeera abasawo mwe bakolera, okuzimba amalwaliro ag'omulembe, okuteeka eddagala mu malwaliro ga gavumenti, okuteeka ebikozesebwa ebimala mu malwaliro n'ebirala. Minisita w'ebyobulamu General Sacheng ategeeza nti endagaano eyo okutwaliramu yaakuyambira ddala Uganda mu kutumbula ebyobulamu.
So what will this historic partnership deliver for Ugandans? There will be more doctors, as you heard from His Excellency the Ambassador, nurses, midwives and community health workers who are well trained, motivated and equitably distributed. Upgraded laboratories, functional health facilities throughout the country.
Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija ategeezezza nti olw'obukulu bw'endagaano eyo gavumenti egenda kulwana bwezzingirira okufuna omutima gw'ensimbi gwe yeeyamye. Ambasada wa America mu Uganda William Pope asabye Uganda eteeke mu nkola endagaano eyo kuba yaakuyamba nnyo omuntu wa bulijjo.
Marking a significant step towards sustainable domestic financing and full national ownership. This MOU also includes several forward-looking provisions. A transition of commodity procurement to the government of Uganda while strengthening supply chain,